Radyo 1 de Amerika. Radyo 1 de Amerika fujiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 ya radio ijwi riyobora, abadushakira kuri murandasi namwe mudusanga kuri waeshatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'ikiganiro muri sanga twongeye kubasuhuza, twizera ko mumeze neza aho muri hose n'imiryango yanyu, ko mukomeje gukurikiza amabwiriza yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona nk'uko mubigezweho n'inzego zibishinzwe. Iki kiza cyahinduye byinshi birimo n'uburyo ijwi rya Amerika rikora ikiganiro muri sanga. Mwari mumenyereye ko tubaha ijambo turi kumwe n'umutumirwa tukaganira ku ngingo runaka, ariko muri iki gihe kubera imikorere idatuma tugera ku bikoresho bidufasha kubikora uko, ntibidushobokera gutanga ijambo mu gihe tukiri kumwe n'umutumirwa. Reka rero twongere kubiseguraho, ariko tubizeza ko uko biri kose tuzagerageza kwakira ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro. Mushobora rero kutwandikira ku kiganiro mwumvise mukagitangaho ibitekerezo mukoresheje adresse yacu ya email radio@gmail.com. Ijwi rya Amerika ikomeje kubona namwe muri ibi bihe bitoroshye ibagezaho amakuru n'ibiganiro binyuranye uko bidushobokeye. Nk'uko twababwiye rero, uyu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga. Tariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani mwaka 2020, itsinda ry'abantu 37 barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ariko batuye hanze yarwo, bishyize hamwe bandika inyandiko bise ubutumwa burebana n'ihonyorwa rikabije ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rikorerwa abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Bavuze ko ubwo butumwa bugenewe umuryango mpuzamahanga abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru. Si ubwa mbere ubutumwa busa nk'ubu bwandikwa, kuko n'umwaka ushize irindi tsinda ryiganjemo abari muri iri ryanditse ubutumwa busa nkabwo. Gusa noneho ababwanditse babugejeje ahantu henshi kuruta mbere. Bwanditswe mu ndimi eshatu, mu Cyongereza, mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, bwoherezwa ahantu hatandukanye hagera kuri 45. Aho harimo kuri Papa, ku mwamikazi w'Ubwongereza, kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bakuru b'ibihugu byinshi na za guverinoma batandukanye. Bwoherejwe kandi ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ibitangazamakuru bitandukanye. Mu binyamakuru byahawe kopi ijwi rya Amerika ryarimo, ibyo rero byatumye dushaka kumenya aba bantu bari bo mu by'ukuri, impamvu bandikiye bari abantu bose n'icyo babasaba, impamvu bahitamo gukoresha ubu buryo mu kugaragaza ibitekerezo byabo, niba se ari abacitse ku icumu rya jenoside baharanira uburenganzira bwa bagenzi babo, kuki batabinyuza mu nzego zibahagarariye zemewe n'amategeko mu Rwanda. Ese inzandiko nk'izi hari icyo zahindura ku bibazo bagaragaza niba koko bihari? Ibyo bibazo n'ibindi nibyo byatumye muri sanga itumira umwe mu bashyize umukono kuri iyi nyandiko itavugwaho rumwe. Muri sanga kandi yatumiye umwe mu bayobozi ba Ibuka, umuryango w'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ngo yumve buri ruhande icyo rubivugaho. Reka duhere kuri bwana Philippe Basabose, umwe mu bashyize umukono ku nyandiko twavuze haruguru. Muri sanga iratangira mubaza abanditse iri yenyandiko abari bo koko
abantu 37 bona kuri ritangazo nkuko itangazo ribivuga na bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi
bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda no kuvuga ngo ntabwo ari bose kandi nta nubwo muhagarariye abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muravuga nk'abandi rero
oya birumvikana ntabwo ari bose nubwo basa n'abatumazeho ariko ntabwo harokotse abantu 37 kandi ntabwo nubwo tuvugira abarokotse barengana nta manda dufite y'abarokotse muri rusange batwandikiye batubwira bati nimugende mutuvugire ibi ngibi ariko nka bamwe muri bo tubabazwa n'ibiba ntabwo dukeneye manda y'uwo ari we wese kugira ngo dutabaze
none se uyu mubare 37 wabayeho ute ni ishyaka mwashinze ni ibitekerezo byahuye 37 babonetse bate
ntabwo ari ishyaka twashinze cyangwa indi organizasiyo iyariyo yose ni ibitekerezo byahuye kubera twese duhujwe n'ako kababaro duterwa n'ibikorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi
ndacyagaruka kuri uyu mubare w'abantu 37 abarokotse jenoside mu Rwanda bafite ibuka bafite n'indi miryango bibumbiyemo ntekereza ko ibahagarariye ku buryo bwemewe n'amategeko mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga kugira ngo mwebwe mushyire umukono ku bintu mwanditse mwatekereje ntubona ko murimo kuvuguruza inzego ziriho zemewe z'abarokotse jenoside mu Rwanda
ngaruke gato ku umubare ntitutindeho ahubwo turebe ukuri kw'ibyo twavuze uvuze ikintu rumwe cyangwa mukakivuga muri ijana cyangwa igihumbi haba hahindutse umubare ntihaba hahindutse ukuri kw'icyo muvuga kuri icyo ngicyo uvuga ute se abakoze jenoside yakorewe abatutsi ko bafite umuryango ubahagarariye mu Rwanda nibyo koko uwo muryango urahari ibuka ariko ibuka yo mu Rwanda ni umwe mu miryango myinshi ihagarariye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi hari ibuka iri mu Rwanda hari ibuka ziri hanze ndetse hari indi miryango myinshi idafite amazina ashingiye kuri iryo ngiryo rya ibuka gutabaza rero twebwe ntabwo ari uguhemukira cyangwa se kwitandukanya n'iyo miryango oya tuzi uko ikora n'aho ikorera niba bo bumva badafite ubwinyagamburiro bwo kuba batabaza nk'uko dutabaza twebwe ntabwo dukeneye uburenganzira bwabo kugira ngo dutabaze iyo tubona bikwiye
muri iyo baruwa muravuga ko muhagurutse nk'abarokotse jenoside mubitewe n'uko musanga imyaka ibaye myinshi mwibasirwa bidasanzwe n'icyo mwita iyicwa n'itotezwa mukorerwa n'inzego z'umutekano za leta wari umaze kubivuga yuko muri ibyo bihugu byose hari amashyirahamwe y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ni gute mwe mubibona bo ntibabibone ko ntabyo bigeze bavuga mwe murabivuga mubikuye hehe
niba batarigeze babivuga ni uko nyine badafite aho babivugira kuko niba iyo miryango ihagarariye abarokotse ikaba ifite ubwigenge n'ubwinyagamburiro bwo kuvuga ikitekereza nuhera nko mu 2000 tuvuge ukareba abantu bagiye bicwa cyangwa barengana ku buryo bunubu kugeza uyu munsi ugasanga iyo miryango ahenshi yaricecekeye wakwibaza niba ari uko koko yemera ko abo bantu bagombaga kurengana cyangwa yemera ko batarenganye kikaba aricyo cyatumye baceceka ntabwo bafite aho bavugira
ushatse kuvuga ko ubutegetsi buriho mu Rwanda bubuza imiryango y'abarokotse jenoside kuvuga ibitekerezo byabo
njye nta kundi nabivuga mbonye abantu barengana bagatotezwa kugeza naho bicwa uwitwa ko ashinzwe kubavugira ntabavugire nge navuga ko abona nta burenganzira afite bwo kuvuga cyangwa se yatinye kubukoresha erega uburenganzira bushobora kuba bwanditse mu mategeko ariko byagera igihe cyo kubukoresha umuntu akabitinya bitewe n'ingaruka atinya
ariko rero bwana basa bose iyo leta uvuga ihohotera abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi wenda turabigarukaho ubivuga gutyo abantu benshi barimo n'abarokotse genocide bashobora kutakwemera kuko iriya ni leta yahagaritse genocide kandi birazwi mu mahanga birazwi no mu Rwanda ninde muntu wakwemera ibyo bintu muvuga kandi bazi ko iriya ni leta yahagaritse genocide
ngewe icyo nkeneye Yesu kwemerwa ndibaza ko nabari bose basinye icyo bakeneye Yesu bemera icyo bakeneye ni ukugaragaza akarengane babona bifuza ko kavaho kahagarikwa kuba leta iriho ubutegetsi buriho mu Rwanda bwahagaritse genocide nk'uko bivugwa ntibivugwaho rumwe hari abavuga ko batsinze intambara barwanaga n'abakoraga genocide uko gutsinda intambara bigatuma genocide byitwa ko irangiye ibyo ngibyo simbitindaho ariko rero ntabwo ibyo turi kwamagana si uko leta yahagaritse genocide niba yari ihagaritse icyo twamagana ni akarengane tubona ntabwo icyo wakoze gifite agaciro uko cyaba kingana kose cyaba iteme ryo kugira ngo ukore ibindi bibi
impamvu ngo bazibyo ngibyo nuko kugeza n'uyu munsi leta y'u Rwanda yamagana genocide ku mugaragaro kandi byemejwe yuko ariyo yahagaritse genocide muri 94 none ni gute warengera abantu muri genocide ukabakiza bashaka kubica warangiza akaba ari wowe ubica noneho
icyo kibazo nange ndakibaza cyane naba bose basinyiye kuri urwandiko ndibaza ko bakibaza nange ntabwo numva ukuntu urwana ukarukura umuntu kuko ari ibintu udashobora guhakana bizwi bigaragara niba abantu bavuga bati twarokorewe kuri Saint Paul i Kigali turokowe n'abasirikare ba FPR ibyo bintu byarabaye mu mateka ntushobora kubihakana
none se
ariko rero ntabwo bitubuza gusubiza amateka inyuma ngo turebe tuti ese ibingibi bikorwa kuki bikorwa ntibikurikiranwa kandi si uyu munsi bibaye bimaze imyaka 20 nk'uko tubivuga nushaka tujye mu myaka tuvuga amazina make make
twagiye
Asiyeri Kabera yishwe mu 2000 uwitwa Lieutenant Pina Kabenga nawe ni hafi muri iyo myaka mu 2003 Lieutenant Munyemana yakurikiyeho mu 2007 ahari ujye kuri Rwigara Assinapol yishwe mu 2015 Rwabukamba Veniste umwaka wakurikiyeho 2016 uwitwa Iribagiza Christine 2017 ujye kuri Hubert Gashagaza 2018 ejo bundi ujye kuri Nkurikizi Tomihigo ibyo byose si ibintu bibaye uyu munsi si n'ubwa mbere dutatse twagerageje gutakira leta biranga twabikoze ku buryo bwinshi abaresikape ntagire batasabye leta kubungabunga umutekano w'abarokotse bitiriwe bijyana ahagaragara nta cyakozwe hari igihe leta yandikiwe ku buryo bugaragara nta cyakozwe ahangaha tugeze ko gutakambira isi ntabwo hari hakenewe iyo leta itwumva igakurikirana ikibazo
urwo rutonde rw'abantu maze kumpa ariko inzego z'ubutegetsi zo mu Rwanda zifite uko zisobanura impfu zabo bamwe zikavuga ko ari impanuka yabaye igahitana ubuzima bwabo abandi zikavuga ko biyahuye ndetse abandi hakaba hariho n'amaperereza akinakomeza ku buryo bapfuye. Ntubona ko gutobora ukemeza ko abo bantu bishwe na leta ku buryo budasubirwaho ukabivuga nta gihamya ugaragaza byaba ari imvugo ishingiye ku gukeka ishobora kuyobya abantu?
Gihamya ibihari ntabwo ari ugukeka, kubera hari abantu bamwe baguye mu maboko y'inzego z'umutekano, hari abandi bapfuye cyangwa se bagiriwe ihutazwa rikavamo gupfa, hari abantu babibona babivuga ingaruka zikaba gutotezwa. Urugero natangana natanze ni umuryango wa Rwigara. Rwigara leta yavuze ko yaguye mu mpanuka, ariko abe barabibonye. Bajije igisubizo bahawe ni uko ntacyo bagombye kubaza kubera babwiye ibinyamakuru. Ibyarabayeho mwarabibonye, baratotezwa barafungwa, ibyabo biragurishwa cyangwa se birasenywa, ibyo byose byabaye isi ibibona. Kuvuga rero ngo leta ivuga ko, nibyo koko irabivuga, ariko igihe ibivuga kandi rimwe na rimwe tubona ko ibifitemo uruhare cyangwa se nta perereza umuntu yashyira amakenga ryakozwe, ntibyatubuza kuvuga ko leta idakora ibyo yagombye gukora.
Wavuze ko inzego z'abarokotse Jenoside mu Rwanda zigira ubwoba bwo kuvuga ibyo bintu birimo kuba. Hari ubwo mwari mwaganira na zongo mubabaze mutari ko se ibi bintu ko birimo kuba bikabera mu Rwanda ntimubivuge, kandi mushinzwe kuvugira abarokotse Jenoside bite ko mucecetse?
Abantu baba mu mashyirahamwe ihagarariye abarokotse ntabwo ari abantu baba kuri Marisi bwana Mutagoma. Ni abarokotse kimwe natwe, turabana hirya no hino, turabana ku marezo sosiyo, ibiba nabo barabizi. Kuba rero ntacyo babivuzeho, ntabwo dukeneye kubanza kuganira nabo ngo tubabaze ngo ese murabibona gute. Turabizi ko babizi, nabo barabizi ko tubizi. Ntabwo icyo kiganiro cyari ngombwa ngo tujye kubaza Ibuka cyangwa undi muryango ahanaha ngo ese tuvuze ibi ngibi hari birakenewe. Ibyo ntabwo byari bikenewe.
Ubu rero muratoboye muvuze ibyo mutekereza, ibitekerezo byanyu cyangwa se uburyo mubona ibintu. Ntabwo mutekereza ko ibyo muvuze ubu ngubu bishobora kugira ingaruka zatuma leta ishobora kureba ijisho ribi abarokotse Jenoside ivuga iti dore babandi batuvuga uko bishakiye?
Ndumva ibyo ngibyo bitazakorwa. Biramutse bikozwe byaba bibabaje, byaba ari ukugerageza gukemura ikibazo ugikomeza ahubwo. Baramutse babikoze ryaba ari ikosa naryo rigomba kongerwa mu yandi, ntabwo ryaba ari ikosa ryacu, ryaba ari ikosa ry'ubikoze.
Nitumara kuganira muri iki kiganiro ndaza gushaka uhagarariye umuryango Ibuka w'abarokotse Jenoside mu Rwanda aramutse avuze ati abo bantu ibyo bavuga barabeshya, ntabwo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda barimo gutotezwa. Mwabyakira mute mwe mwasinye hariya kuri uriya rwandiko?
Bo nk'uko nabibabwiye kuva kare, ibibazo biriho turabibona. Baramutse bitandukanije n'ibitangazo, ntabwo byadutangaza, ariko ndizera ko batazabikora, kuko rega nabo uretse kubona urwinyagamburiro si umutima muke bafite. Baramutse babikoze ntabwo nabishima, ariko sinanabatera amabuye ngo bafite ikibi bateye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Umutumirwa wacu muri aka kanya ni bwana Philip Basabose. Turaganira ku nyandiko we n'abandi 36 baherutse gusohora ivuga ko abarokotse genocide mu Rwanda bakomeje guhohoterwa. Inyandiko bandikiye abanyacyubahiro benshi hirya no hino ku isi. Ndabibutsa kandi ko muri iki kiganiro turibuze kumva icyo umuryango w'abarokotse genocide mu Rwanda ibuka uvuga kuri iyo nyandiko. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tugarukiye ku rwandiko mwanditse by'umwihariko ku rutonde rw'abantu mwagiye mwandikira. Harimo abakuru b'ibihugu, harimo abakuru b'imiryango mpuzamahanga, imiryango y'uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abandi, abantu benshi cyane. Mwagendeye kuki mutoranya abo mugomba kwandikira no kugezaho ruriya rwandiko?
Bo impamvu twahisemo abo twahisemo harimo ibice byinshi. Harimo abantu bahagarariye imiryango mpuzamahanga cyangwa bahagarariye za leta izi n'izi, kubera ko twemera ko igihugu cy'u Rwanda gifite amasezerano cyagiye gisinya hirya no hino ku isi, gisabwa gukurikiza. Igihe kitayakurikije kikaba cyabibazwa n'abo bahuriye kuri ayo masezerano. Abo kwandikiye ba mbere cyane cyane n'icyo twashingiyeho. Ikindi ni abanyamakuru twifuje ko iri tangazo barigeza henshi hashoboka.
Ndabona mu bo mwandikiye harimo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ariko Perezida Paul Kagame ntabwo mwamwandikiye nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, mwamwandikiye nk'umukuru w'umuryango w'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko abandi mugenda mubandikira nk'abakuru b'ibihugu. Kuki mwakoze ivangura?
Twashoboraga kuba twamwandikiye nk'umukuru w'igihugu, ariko twamwandikiye inshuro nyinshi mbere y'ahangaha nta gisubizo na kimwe twigeze tubona. Twamwandikiye rero nk'umwe mu bayobozi b'uyu muryango.
Ni ukuvuga ko ibi ngibi mwanditse muri uru rwandiko n'ubundi mwari mwaraye mwandikiye nk'umukuru w'igihugu?
Ntabwo ari muri aya magambo uko bimeze, ntabwo ari kopi y'ibyo twanditse mbere, ariko ni mu gitekerezo kimwe twari twanditse na mbere, tumusaba yuko akurikije ububasha ahabwa n'umwanya afite yakurikirana ibibazo byacu bigakemuka, ariko nta gisubizo twigeze tubona. Nk'uko nabivugaga bigenda ahubwo birushaho gukara.
None rero abantu mwabandikiye muratekereza ko bari gukora iki? Murabasaba gukora iki? Icyo mutegereje ni iki?
Icyo tubasaba ni uko nabo barebana ubushishozi ibyo bibi turi gukorerwa, bagakora ibyo bashobora byose, bakaba basaba Leta y'u Rwanda ko yabikemura.
Dusubire ku barokotse genocide bari mu Rwanda. Niba mwemeza yuko bicwa bakagirirwa nabi bagaceceka ntibagire icyo bakora kubera guterwa ubwoba, murabona biramutse bikomeje gutyo amaherezo n'ayahe?
Turizera ko bitazakomeza kubera ko igihe uvuze uti reka nkora iki ngiki, kugira ngo kiri gukorwa gihagarare n'uko bawizera ko bishoboka twumva bitashoboka ntabwo twakwirirwa tubikora kandi ibyo dusaba ntabwo bigoye turasaba ngo ibi bibi bihagara ibi bikorwa bihagarare ibyo bintu nta investissement zidasanzwe zikenewe igikenewe ni ukureka kubikora nta kindi abarescape bahabwe umutekano uburenganzira bwabo nk'abantu nk'abanyarwanda bwubahirizwe n'uburenganzira bafite bwababwihariye bushingiye ku kuba bararokotse jenoside yakorewe abatutsi nabwo bwubahirizwe ku buryo bukwiye rwose ibintu dusaba bwana Mutagoma ntabwo bigoye
ariko se kubizi ko nyiri nkotaro yifashe akarumyo ariko abanyarwanda baca umugani aba bantu bose mwandikiye nta muntu uzinjira mu Rwanda ngo ajye guhindura ibintu cyangwa ajye gutegeka ngo nimugire mutya reka tuvuge ko ibyo musaba bifitwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aba bantu bafite bubasha kibwo guhindura ibintu mu Rwanda
ububasha barabufite bwose bageze ubushake babikemura ntabwo byabagora u Rwanda rufite ubushobozi bwaba ubushobozi bw'amafaranga bwaba ubushobozi bw'ingabo bw'abashinzwe umutekano kuba barindira abanyarwanda bose umutekano turabizi ko bajya bajya no kurinda umutekano mu bindi bihugu babishatse babikora ngarutse kuri uwo mugani waruvuze haruguru uti nyiri nkota ntuyifashe akarumyo ntabwo abategetsi bagombye rwose gushyira ubwenge ku gihe nk'uko njya numva bivugwa muri ibi bihe bakumva ko abantu ntabwo bagomba kuragizwa inkota
si uko abantu bagomba kuragizwa inkota nyiri nkota ntuyifashe akarumyo ubutegetsi bwo mu Rwanda nibwo bufite ububasha bwo guhindura cyangwa kumva ubusabe bwanyu kwandikira imiryango mpuzamahanga cyangwa abandi bakuru b'ibihugu batari ubutegetsi bwo mu Rwanda ntacyo bishobora gutanga niba hari kigomba gukorwa inshingano zifitwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bwana basabose
oya twebwe twemera ububasha ibihugu bigira ku bindi n'imiryango mpuzamahanga igira ku bindi bihugu nk'uko nabivuze bafite amasezerano basinye iyo usinye amasezerano uba ufashe responsabilite yo kubishyira mu bikorwa babasabye turabizi ko babikora
reka tuvuge yuko ibyo mushaka bizagerwaho ariko se biramutse bidakunze bakabasaba ntibabikore mwakurikizaho iki
biramutse bidakunze ubwo natwe twareba izindi ngamba twafata ariko nk'uko mubibona muri iri tangazo icyo turi gukora ni ugusaba ni ugutakamba gutakamba ni ikintu kiri muri kamere muntu icyo umuntu yakwita instant of vie iyo ubabajwe urataka ibyo ngibyo kubabaza yabishaka atabishaka niko bigenda natwe rero turataka niba iritakamba ryacu ritumviswe ubwo tuzareba ukundi tuzabigenza ariko twe dufite icyizere cy'uko rizumvikana mu nyungu zacu mu nyungu z'abacu ndetse no mu nyungu za leta njyewe rwose simbona inyungu leta yagira mu kwanga gutabara abantu igihe tuyisaba gutabara abantu
ntabwo ariko muyisaba gutabara abantu murayishinja ahubwo kubagirira nabi bwana basabose
nabyo ni uburyo bw'ubutabazi kuko igihe umuntu arenganye ushinzwe kubikurikirana ntabikurikirane iyo usabye ko abikurikirana ni ubutabazi ubusaba leta ifite inshingano zo gukurikirana imfu z'aba bantu cyangwa iyicwa ry'aba bantu
ariko se biriya bintu mwanditse bira mutsabiri mukuri koko hakaba hari uruhare ubutegetsi bwagize muri biriya bintu nkuko mubivuga ntibyaba ari ibintu bikomeye bigoranye kugira ngo bizibagirane mu mateka y'igihugu
niko bimeze amateka na amateka ni nacyo nyine abantu bagombye kumenya nicyo twese twagombye kumenya iyo ukoze ikintu kibi wagombye gutekereza ko niba uyu munsi wumva ntacyo gitwaye niba wumva uyu munsi nta gaciro gifite ariko amateka ashobora kutazabifata gutyo
reka tuvuge ko abantu bari mu Rwanda wenda abarokotse genocide bashobora gutinya kwemeranya namwe ku byo mwavuze muri uru rwandiko ariko se nk'abari hanze y'u Rwanda bashobora kuvuga bati bari abantu ibyo banditse ntabwo ari byo mwabivuga wiki
Ugana Mutagoma nibyo byo kuvuga ko abari mu Rwanda batabibona kimwe natwe bimwe no mu byatumye kongera kwandika uru rwandiko nyuma y'urwo twanditse ejo bundi dutakamba ku bwa Kizito mugomba kuba mwarumvise ejo bundi mu binyamakuru uwitwa Karasira atabaza ati mfite ubwoba ko ngiye kwicwa Karasira ari mu Rwanda niba aragiye mu binyamakuru agatabaza akavuga ati ndatotezwa mfite ubwoba ko ngiye kwicwa nta mpamvu twebwe tutatabaza abandi bari hanze nabo baba batatabaje nk'uko twatabaje si uko batabifite ku mutima sindi butinye kubikubwira hari umuntu wambwiye ati rwose yaba byashobokaga ngo niba hari abantu b'abanyamakuru muvugana muzabatubwirire yuko hari benshi tubibona nk'amwe twakabisinye hamwe namwe ariko dufite ubwoba yuko twatotezwa turamutse tubikoze abo bantu barahari
ubu rero ni ukuvuga ko abitanze bari kuri uru rwandiko aba 37 mwaberwaje mwaravuze muti ikizashaka kizabe
ntabwo ari uguhebera urwaje kubera ko twumva ko umuntu atagombye kuzira ukuri avuze ku bibi biri kuba ntabwo ari uguhebera urwaje uwumva we afite ubwoba bwo kubikora ni uburenganzira bwe turabyubaha rwose ku giti cyanjye ndabyubaha ariko nanone njyewe ntabwo byambuza kwamagana akarengane igihe mbona kagomba kwamaganwa ibyo ari byo byose ni nabyo dusaba leta y'u Rwanda turi mu bihugu bifite inshingano zo kurinda abaturage babyo natwe turizera ko umutekano wacu urinzwe nta kibazo dufite
turagenda tugana ku musozo kandi tumaze kuvuga ibintu byinshi muri iki kiganiro hari icyo utekereza uvuga uti ntabwo nagenda ntakivuze ntabwo nagenda ntatanze ubu butumwa
ubutumwa naha abari abumva ijwi rya Amerika ni uko iri tangazo twasohoye nabo barigira iryabo abantu twese ikiremwamuntu uburenganzira dufite ku buzima bugomba kubahirizwa iyo uyu munsi umuntu arenganye ugaceceka ejo ashobora kuba wowe niyo mpamvu rero iri jwi ritakamba dufite n'abandi bagombye kurishyigikira kandi bakaryumva bakumva impamvu tubikora
reka mbashimire kuvugana n'ijwi rya Amerika murakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza
nange ndabashimiye kandi mugire umunsi mwiza namwe
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nyuma yo kuvugana na Bwana Philip Basabose mu gihugu cya Canada twagiye mu Rwanda kubaza ibuka umuryango w'abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri sanga iraganira na Bwana Ahishakiye Naftal umunyamabanga nyubahiriza tegeko uwo muryango turatangira tumubaza icyo umuryango wibuka uvuga kuri iyo nyandiko yasohowe n'abari abantu bavuga ko bacitse ku icumu rya genocide mu Rwanda bamerewe nabi
ruriya rwandiko twarubonye twabonye ibikubiyemo mu by'ukuri ni nk'iby'abantu nk'ibyo n'umwaka ushize banditse bisa n'ibi ngibi, ariko mu by'ukuri urabisoma byose kuva utangira kugera usoza ni ibintu by'ibinyoma gusa, nta kintu na kimwe kiri ukuri. Mu by'ukuri birababaje kumva umuntu avuga ko yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko akaba yarengaho akandika ibintu nk'ibi ngibi bigayitse bidafite ikintu na kimwe bishingiyeho. Kuvuga yuko mu Rwanda rw'uyu munsi, mu Rwanda tumazemo imyaka 26, umuntu agatinyuka hejuru y'ibyakorewe abarokotse Jenoside, akavuga yuko uyu munsi bugarijwe n'itotezwa, hari itotezwa ribabangamiye ko bicwa n'ibindi biteye isoni, usanga koko ari ibintu bidakwiriye. Ni ibintu bidakwiriye abarokotse Jenoside muri iyi myaka 26 ishize. Leta yakoze ibishoboka byose, irabubaka, irabafasha mu buryo buri psikolojike, mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'imibereho. Mu by'ukuri iyo urebye ibyo bakorewe mu rwego rwo guhumurizwa, ukareba ibyabo bakorewe mu rwego rw'imibereho, bacitse ku icumu, barubakiwe hirya no hino mu gihugu aho batuye, basaga 30,000 barubakiwe, abasaga 100,000 barihiwe kwiga amashuri, bariga bararangiza, ibindi barafuzwa. Ibijyanye n'ubutabera, ibishoboka byose byarakozwe. Twabanye n'abantu batandukanye muri izi nkiko gacaca, tugira uruhare muri zo ku buryo rwose tubona mu nzego zose z'ubuzima mu kugarurira uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi icyizere. Hakozwe ibintu bifatika ku buryo biteye isoni kuba umuntu yikora akabinyega, akabipfobya, akabihakana. Ni ikintu kigayitse kugera ubwo abantu rimwe na rimwe banenga n'ibyashyizweho kugira ngo bibafashe. Urugero, abantu ugasanga barikoma ikigega, barikoma amakomisiyo amwe n'amwe yagiye ajyaho. Amakomisiyo yagiye ajyaho cyane cyane twavuga nka komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside, ikigega nka farije, ni ibintu byagiye bijyaho byasabwe ahanini n'imiryango y'abarokotse Jenoside, n'imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Abantu bakicara bakavuga bati mu rwego rwo gufasha neza abarokotse Jenoside, ni byiza kubaho ikigega, ikigega kibareberera, ikigega kibafasha mu bushishozi bwa leta, ikigega kikajyaho kigakora kikabafasha. Ibi byose twavugaga ni ibintu rero bigayitse kuba umuntu yatinyuka akareba hirya no hino biba byarakozwe binyuze muri icyo kigega. Ababyeyi b'incike bubakiwe, abana barihiwe n'abandi. Yarangiza ati leta itoteza abarokotse Jenoside. Ntabwo bishoboka yuko waba uri mu rugamba rwo gusana ubuzima bw'umuntu, waba uri mu rugamba rwo guteza imbere abantu, hanyuma ntabwo byabangikana no kubatoteza, kuko igihe wabatoteza ntabwo bagera aho tugeze uyu munsi.
Ariko bo bavuga yuko mu by'ukuri nubwo muvuga gutyo mufite ubwoba bwo gutobora ngo muvuge uko ukuri kumeze, ariko bakavuga bati ibibazo biri mu Rwanda bo barabibona, ahubwo nta ruvugiro bafite. Bwana Aisha Kenaftar,
ni ikinyoma, ni ukubeshya. Nta bwoba barokotse Jenoside bafite mu Rwanda. Turisanzura, ikibazo aho kigaragaye gishyirwa hanze, kikirizwa inzego bireba. Imiryango y'abarokotse Jenoside buri gihe buri mwaka buri munsi tuba dukurikirana imibereho y'abarokotse genocide duhereye ku nzego dufite ziva ku rwego rw'igihugu zikagera ku rwego rw'utugari n'imidugudu amakuru abantu baba bayafite ikibazo icyo ari cyo cyose cyajyana n'ihohoterwa cyajyana n'ingengabitekerezo buri mwaka abantu barabikurikirana tuba dufite amaraporo agaragaza ingero z'abantu bagaragaweho ingengabitekerezo haba hari uwarokotse genocide yakorewe abatutsi waba wahohotewe bifite aho bihuriye niyo ngengabitekerezo bigashyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha z'ubushinjacyaha kandi abo bantu umunsi ku wundi abagaragaweho n'ibimenyetso bifatika yuko babigizemo uruhare barahanwa nta bwoba rero bwo kugaragaza icyo ari cyo cyose cyagaragara kibangamiye uwarokotse genocide nta bwoba nta mpungenge nta n'urwego rwatubuza kubigaragaza kuko inzego z'ubuyobozi icyo ziba zikeneye n'icyo nuko hari ibibazo hagaragazwa hanyuma inzego zigashaka umuti ariko nta mbogamizi n'imwe na biriya bavuga imiryango y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi irisanzuye mu mikorere yayo mu bintu bitandukanye uko inzego zayo zijyaho uko zikora nta muntu n'umwe nta rwego na rumwe ruzibangamira usanga rwose nta ibingiri nta aho bihuriye n'ukuri n'abantu turi mu gihugu umunsi ku wundi dukurikirana ubuzima n'imibereho by'abarokotse genocide.
Navuganye n'umwe muri bo ama urutonde rw'abantu yavuze ko bagiye bicwa mu bihe bitandukanye yavuza Sierre Kabera avuga Lieutenant Kabenga avuga Lieutenant Munyemana avuga Sina Paul Rwigara avuga Rwabukamba Venuste avuga Iribagiza Christine avuga Gashagaza aza no kugera kuri Kizito Mihigo ndetse anavuga ati abo ni bakeya mbashije kuvuga yemeza ko abo bose bishwe n'ubutegetsi mwebwe muribuka impfu z'abo bantu muzisobanura mute mu bivugaho iki
nibyo nababwiraga biratangaje kuba umuntu yicara Canada akicara mu Bubiligi akumva afite cyangwa n'ahandi akumva afite ukuri kurenze uko abantu bari mu gihugu bari mu tugari imidugudu ibintu biba byabereyemo mu by'ukuri hari abantu baba barapfuye ku mpamvu zigasobanurwa niba ari impanuka igasobanuka bikagaragara uko abantu rero bagenda ku nyungu zabo bwite ku mahitamo mabi umuntu uyu n'uyu yaba yarahisemo ku nzira mbi umuntu yaba yarahisemo kunyuramo akashakisha izindi mpamvu agashyiraho ngaho ntabwo mu by'ukuri bikwiye kugira umuntu uwo ari we wese wundi biyobya abanyarwanda bafite ukuri abacitse ku icumu bari aha mu gihugu bafite ukuri ntabwo rwose bikwiye kugira umuntu bikura mu murongo abantu bahisemo wo gukorera hamwe wo kujya inama wo gusesengura ibintu icyaba ari ikibazo icyo ari cyo cyose kigashyikirizwa urwego byaba bireba
niba mbyumvise neza mwe muribuka muravuga muti ziriya ngero zose zatanzwe muri ruriya rwandiko nizo kuyobya abantu ntabwo ari byo
ntabwo abantu barapfuye ariko ibintu byagiye bisobanurwa bene imiryango yabo rimwe na rimwe iri aho ngaho ikabona impamvu zabyo ntabwo ari ubwa mbere ibintu ibi n'ibi byagaragara umuntu wiyahura akisida urebye statistike z'abantu bahitanwa na akisida ariko ku mpamvu z'abantu bwite hagafatwa urugero runuru bikitwa ibi biriya ku buryo rwose abantu bakwiye kuba bumva ibintu neza bagashyira ukuri ahagaragara, ukuri baragufite, ariko abantu ntibagende bahimba ibintu bitabaye ngo babikubitaho bagamije kuba bayobya abantu cyangwa basiga icyasha ubuyobozi.
Ariko rero Bwana Hishakiye, biriya bintu biteye amakenga, abantu bangana kuriya kugira ngo bicare bafate icyemezo nka kiriya, bandike urwandiko bashyiremo biriya bintu, bandikire abanyacyubahiro bakomeye, abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi, harimo umwamikazi w'Ubwongereza, harimo perezida wa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imiryango itandukanye, itangazamakuru, abantu benshi ngira ngo wabibonye, bicare bandike ibintu nka biriya. Biragoye gutekereza ko umuntu ashobora kwicara agahangara kubeshya abantu bangana kuriya bo mu nzego z'icyubahiro, wicara ubandike ibintu nka biriya uzi neza kurimo kubabeshya byaba ari ubutekamutwe bwo mu rwego rwo hejuru.
Ariko abantu mirongo itatu na bangahe ntaho bahuriye, ntabwo tugiye kujya mu mibare cyangwa iki, ntaho bahuriye n'abarokotse jenoside basaga ibihumbi 300 bari mu gihugu, batuye batekanye, bazi ko nta kibazo bafite. Umuntu akicara ikantarange akabaremera ibibazo, akabaremera umutekano muke batabona iruhande rwabo, akabaremera ibi na biriya nta bidafite shingiro na gatoya. Ntabwo rwose ntabwo ari byo. Kandi biriya ibyo bakora ni intwaro ikoreshwa n'abantu bishingiye ku mahitamo bagize. Ibihugu imiryango kubyandikira na barabikora, ariko mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi yabaye isi yose ibizi ibirebera. Twe nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, uwaturokoye turamuzi, uko byagenze turakuzi. Uyu munsi ntabwo ibyo bihugu byose, abo iyo miryango, jenoside yakorewe abatutsi yabaye izwi, abantu barayireba ku mashene ya televiziyo, irabirarangira. Uyu munsi igihugu gihangana n'ingaruka yasigiye abayirokotse. Kugeza uyu munsi abarokotse jenoside bageze ahantu heza kandi bagejejwe na Leta, ku buryo ntabwo rwose abantu bakwiye guteshwa umwanya cyangwa ngo bayobywe n'abantu 30 nubwo barenga bagize amahitamo ashingiye ku zindi nyungu zidafite aho zihuriye n'ibibazo n'ingaruka duhanganye na byo bikomoka kuri jenoside.
Umunyarwanda ati ababura nari babiri umwe aba yigiza nkana, ibyo ari byo byose uko biri hagati ya Ibuka cyangwa bariya bantu harimo abavugisha ukuri, none ko banditse bakandikira bariya bantu kandi ko ari benshi, wavuze uti barahimba, mwe nka Ibuka mugiye kwandika namwe mwandikire bariya bantu muvuge muti bano bantu barimo barabeshya, ntabwo ariko bimeze?
Ibyo wenda nko rwego nka Ibuka ruzafata umwanya rutekereze rurebe niba hari ishingiro bifite, ariko nyuma nibwo hazafatwa umwanzuro niba bakwandika. Ariko n'ubu ni ubutumwa tuba dutanze n'andi maradiyo n'amateleviziyo aragenda asaba amakuru uko abantu babyumva, ariko bigaragaye ko hari icyo bisubiza abantu banditse, abantu nabyo byakorwa nta mpungenge biduteye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, umutumirwa turi kumwe muri aka kanya ni Bwana Hishakiye Naftal, umunyamabanga nyubahiriza tegeko w'umuryango Ibuka w'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Turavuga kucyo uwo muryango abereye mu buyobozi uvuga ku nyandiko abantu 37 baherutse gusohora ivuga ko abarokotse genocide mu Rwanda bakomeje guhohoterwa. Reka dufate akaruhuko gato turagaruka mu kanya.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi kusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kanoneho dufate umwanya wenda tubabaze umuramutse mushatse gutanga ubutumwa haba ku barokotse genocide cyangwa kuri bari yabanditse bavuga ko barimo kubarengera, ubutumwa ibuka ifite gutanga muri uyu mwanya nobuwe.
Mu byukuri ubutumwa duha uwarokotse uwo ari we wese, yaba uri mu gihugu n'uri hanze, nuko asubiza amaso inyuma akareba uko akareba amateka y'iki gihugu, akareba aho twavuye, akareba aho tugeze. Umutimanama we ukamufasha ukamugira inama akagira ukuri, akagira ubutwari, akemera uru rugendo dukoze muri imyaka 26, akemerera uru rugendo dukoze akarubona. Ubwo ndabwira bake ba batarubona nkana cyangwa badashaka kuruvuga uko ruri nkana, ariko icyo dushima ni uko abenshi abacitse ku icumu rwose bashima uruhare leta y'umwe bw'abanyarwanda yagize mu kubasubiza ubuzima uko yabonye bikomere muri imyaka ishize, n'ingamba zihari zo gukomeza kubashyigikira. N'undi wese rero akwiye kubibona gutyo, abantu ntibajye mu kwaha kw'abandi bantu, ntibayoboke inzira ibakura ku isoko y'ukuri, ikabaganisha ahantu hatari heza. Hatari heza buriya abanyarwanda baravuga ngo umuryango utazirikana urazima, umuryango utazirikana utibuka urazima. Mu by'ukuri iyo urebye ahantu u Rwanda rwavuye, ukareba ahantu warokotse genocide yavuye, mu by'ukuri uyu munsi kwifata ku gahanga akahakana ukuri azi, n'aba bandika ibingibi babaye aha mu gihugu, bamwe bararihiwe amashuri bariga bararangiza bahabwa imirimo barayikora, uko ibintu bitandukanye bakabaye batanga umusanzu wabo mu kubaka uru Rwanda, mu kurushyigikira muri gahunda twiyemeje. Kubona rero umuntu atandukira nkana ni ibintu bibabaje, ni ibintu umutimanama wabo ukwiye kubagira inama, abantu bakazibuzima bakagibuna.
Bwana Shakiye Naftare, umunyamabanga nyubahirizategeko w'umuryango ibuka w'abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ha Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Reka dushimire namwe mwese inshuti mwari muduteze amatwi, twongera kubiseguraho ko mutashoboye kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro. Gusa turabibutsa ko ufite icyo ukivugaho cyangwa ikindi gitekerezo washaka gutanga, watwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Iki kiganiro kandi mushobora kongera kucyumva mugisanze ku rubuga rwacu rwa murandasi ari rwo w3 radio yacu voa.com. Muri sanga y'uyu munsi natwisubikiye mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
na chaji tanya.
Baby,